mukwano wankuba wankuba nze sirabangayo akwenkana ne wange gyensula njagala kuvayo nzigyeyo gyensula walayi wanzita nemmere yagana emmere newola apetite yambula njagala nkusanga omwagalwa ewasibula olwo walayi sibaka mama omutima guluma angu ogukwateko walayi guluma omutima guyokya guyire ku mazzi guwole mama guyokya walayi walayi biruma biruma nga simuyirire mukwano gwabanjagala nze ndi wo zenna ebirungi gwaba bimpa ebinnina bibyo byonna omukwano gwabanjagala ebinnina bibyo byonna nze birungi gwaba bimpa njagala kuwika olumu gwenobula nekuba esimu esimu yogwene mama mukwano wanzita simanyi kikusumbwa tulinze nalayira nalayira nti ndibeera nawe jabula emyaka giyise kiseera kiyise mukwano gwayasumbwa enolabu neruma nekunonya gyoli yonna mama nobula emikwano nentuma negikugamba tenegamba mama jibula mukwano yanguwa yanguwa manye emikwano birumwa wewobera gyensula manya nti nange gyensula ngeno biruma walayi biruma sala magezi omponye mukwano biruma ndota ndi nawe nga ndi nawe tulala mukwano gwabanjagala nze ndi wo zenna ebirungi gwaba bimpa ebinnina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebinnina bibyo byonna nze birungi gwaba bimpa njagala kwewika owomukwano yanguwa yanguwadiye waka wagenda kuntama mukwano yanguwa sikyafuna tulo genda kuntama.